exclusive from MalawiChoose.com.
Come on, you enjoy.
Mr. Kayla's Malawi ponies. Your glamour, so sweet. African girl, you're so fine. Your love so sweet like a pine. Ninkango funa ongo kala wine. Look now ready, you are mine. Timaseka wona wakuya nangandi chani mami chachitika so. Matesti kuyanga wasia ulibe manyo pokunti wabanji umofila iwe. Usandi balalite ngati physics, know that my love is so. Malinga nkufuta kwa zindu, usaza kopeke daring.
Futo nako libe manyo buku baby. Futo nako libe manyo buku baby. Kuti mwina zite kuelenga, mwomwezi kukondela. Kuti mwina zite kuelenga, zo mwewe yomafila.
Ndikufuna undiuze zomwe ntima wako iwe umakumba poti nditokumba kutengela tumalotula pamene ntima wako sumafuna ndi usayiwale tuntima mwako mulibe manyukuku yoti ine tundiziwelenga zomwe ningafune zomwe ungafune baby ndati ine sindingatodziwa usayiwale tuntima waza kunditsidyalina ine sindingate zomwe umadziwa waineo baby ndati usafinyike. Uni masule kyo mwe umafu.
Futo nako libe manyo buku baby. Futo nako libe manyo buku baby. Kuti mwina zite kuelenga, mwomwezi kukondela. Kuti mwina zite kuelenga, zomwewe yomafila.
Tawi yomweyi wasinta ukati mandifila. So wayi baby, kundisi yandeka ishonchin. Futo lake ulibe manyo buku. Unaicho selanji pola vitu. Una siyai, jimi sozi. Una pangilanji, zosezi. Chilicho sendinga kuchitila. Somwe ungafune kuma kupangila. Tinaluza po ene dola. Mpuno salota kutuza nditaya.
Futo lake ulibe manyo buku baby. Futo nako libe manyo buku baby. Kuti mwina zite kuelenga, mwomwezi kukondela. Kuti mwina zite kuelenga, zomwewe yomafila.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.